Japo mini mdogo ila kipeo naleta mchanganu, naleta mchanganu. Hip hop imekufa, tunachomba uzima na ufufuo, uzima na ufufuo. Hip hop ilikufa na album zika stop, tokenzi ya Bongo Records ndo mauzo ya kadro. Kizubaha upati chencha takujiga sop sop, chana dutoke meno upati promo a tip top. Hip hop is dead, labda ukatesti ya mapiano. Heavyweight wamekimbia kile chumba cha sindano. Wezeno anawekeza fu mnataka milingano, wenye hip hop hamna bosi aliwekeza tasantano. Hip hop is dead, inapita miaka kenda umetoa nyimbo shazi. Huku atakujenga kwenye hip hop ni kazi, kuto kuchonga ngenga wavivu kufanya kazi. Na tujuki ngenge na msakizia wakazi. Swaga bovu, hip hop nkama tembo bila ndovu. Fufukeni mfanye kazi, so mnatokwa na mapofu. Moja sifa mbaya kwenye hip hop ni utovu wa nidhamu. Studio nyingi za hip hop zimegemea matangazo na sio mziki, hakuna kipato. Hip hop msalabana ameshapitisha Pilato. Tafteni kiki, tafteni cha uwekezaji.
Hip hop is dead,
mpaka mainstream.
Hip hop is dead,
ukirudi redioni.
Hip hop is dead,
what we say
is dead,
what we tell them
is dead.
Kiteteeni kwenye show.
Hip hop is dead,
mana digitali.
Hip hop is dead,
imeshindwa taku trend.
Hip hop is dead, is dead.
Hip hop wakati go high yalanzishwa di mageng, kabla nako wa yafu kuwakilisha na kubeng. Squeezy mezi na pita kuna rap top 10. Squeezy wana uhitin wana money gang. Hip hop is dead, toto kuimba mjino anaenda na singali moja. Hip hop wadi uripuke tuwa mizinga 21. Mainstream attack ime wadi vikosi cha mizinga na cha kazi jua la utosi. Ili kujipata funguwa mradi wa she, mana show zimekata na wana wako wate. Tuka motra so kuchana tuanajua mpaka ngumi. La surake naonesha jawai shika miwakumi. Sume kwa kaotu jazz bila mali mugurumo. Hip hop ilisha kufa fika zikwa na lunduno. Najita new rappers no mandalizi, domana mnaishia deka kumi mangamizi. Unosema mnaidai hip hop, hivi ya mjui kwa mbadeni litagota pale mdai watapokufa. Hip hop imesha kufa, sasa mtamdai nani? Hamna upendo hapo unatupwa tu, kateri ufana. Kiongelea uwekezaji.
Hip hop is dead,
mpaka mainstream.
Hip hop is dead,
ukirudi redioni.
Hip hop is dead,
what we say
is dead,
what we tell them
is dead.
Kiteteeni kwenye show.
Hip hop is dead,
mana digitali.
Hip hop is dead,
imeshindwa taku trend.
Hip hop is dead, is dead.
Tuongelea mafanikio ya AY na FA. Ni connections ya biashara, mana mziki hauna pay. Nikicheki watu wa hip hop huko tuma wote wana man. Kwa haki zao zitatetewa na ngosha wana man. Je, mashabiki wa hip hop maututi, embu wa mkeni msije kufanya ni watusi. Hip hop sweka butu pesi mbuti, mwaje na jisifia mdogo wangu mbuzi. Kitaka tuishi kama popo mtulipe na votakiwa. Mwana mziki wenye wa bongo hata ukiumwa unachangiwa. Mziki wa bongo ni kama mchati anaitoa mafao. Sa mchati anataka threesome, ibuka na mwanao. Uwekezaji.
Hip hop is dead,
mpaka mainstream.
Hip hop is dead,
rudi redioni.
Hip hop is dead,
what we say
is dead,
what we tell them
is dead.
Kiteteeni kwenye show.
Hip hop is dead,
mana digitali.
Hip hop is dead,
imeshindwa taku trend.
Hip hop is dead,
is
dead,
is
dead.
What we say? 1 terabyte touch master. Give me book. Uzo, anitaka kujibu hii aje na first start. What we say? Flow flick with you, Nick. Tanya, Mzee, Malu.
Paul, make a sound, God.